waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali lixdan kun oo sano ayay dadka aboriginaalka iyo torres strait islanderku austreeliya uu hoy ama guri u ahaa markii ugu horreysay ee captain james cook uu ka soo degay botany bay oo sydney ku taal 1770-kii wuxuu iclaamiyey oo ku tilmaamay dalkii uu arkay terra nullius oo macnaheedu ahaa dhul aan cidna lahayn taasna waxay gundhig u noqotay sharcigii ay dejiyeen yurubiyaankii waddankan qabsaday waxay britishku u haysteen dal ay qabsadeen ama gumaysteen dadka dalka loogu yimidna waxay ugu yeeraan markii dalkooda lagu soo duulay ama invasionka lagu sameeyey Patrick Dodson waa hogaamiye bulshada aboriginalka oo ka dhashay beesha Banaaga wuxuuna noqday baadarigii diinta Katoolika ugu horreeyey oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid waxaa inta badan loogu yeeraa aabihii dib u heshiisiinta isagoo gudoomiye ka soo noqday golihii dib u heshiisiinta aboriginalka haddana waa senator ka tirsan baarlamaanka federaalka laakiin wuxuu runtii ku noolaa nolol tan aad uga duwan ka hor aftidii 1967-dii 1967-dii ka hor dowlad goboleedyada ayaa go'aan ka gaari jiray dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka halka ay degayaan, halka ay u safrayaan, cidda ay guursanayaan iyo inay sharciyan haysan karaan caruurtooda iyo in kale.
You grew up under this fear that someone in authority called the native protector could intervene in your life and remove you to a mission or a settlement for whatever reason you weren't
waxaan ku kornay cabsi ah in qof ka socda dawladda oo loo bixiyay native protector uu noloshaada soo faragashado oo uu ku geyn karo xarun ama deegaan kale isagoo sababtu doono u cuskanaya go'aankiisa waxaa dhici kartay in la yiraahdo wiilkani si fiican waxba uma barto ama waa dhibblow ama dharkii la rabay ma uu soo xiran waxaa dhici kartay sababahaas in meel kale lagugu masaafuriyo haddii xataa aad afkaaga ku hadasho ama aad booqato dad qoyskaaga oo meel kale degan waxaa lagaaga dhigi karay dembi meel kale lagugu geeyo 10 sano ka horna si aqlabiyada ama 900-kiiba in ka badan ayay codbixiyaasha Australia haa ugu codeeyeen in dadka aboriginalka sida shacabka intiisa kale loo xisaabiyo 25 sano kadibna nin u dhashay beesha Mariam oo lagu magacaabi jiray Eddie Mabo ayaa taariikhda galay markuu ku guuleystay kays maxkamadeed oo taariikhi noqday markaas oo markii uu horreysay dhul Australia ku yaala loo aqoonsado inay leeyihiin dadka dalka loogu yimid
The Mabo judgment in fact got rid of a legal lie called terra nullius which was the base upon which the colonies of Australia took possession of the
Hukumkii Mabo wuxuu runtii tuuray oo meesha ka saaray beentii sharciga ee loo yaqaanay terra nullius ama dhul aan cidna lahayn oo gundhig u ahaa in gumaystayaashii gobolladu dhulka qaataan dadka aboriginalkana loo diido inay lahaadaan dhulkoodii hooyo marka waxay ahayd been abuur sharci oo loo sameeyey in dhulka lagu qaato iyadoo aan magdhow laga siin dadkii dalka lahaa beentaasna waxaa tuuray maxkamadda sare ee Australia 2014-kiina baaritaan ayaa lagu ogaaday in 300-kiiba oo keliya shacabka Australia ay wax ka yaqaanaan taariikhda iyo dhaqanka dalka loogu yimid dhanka kalena 83%-kiiba ayaa taageersan in maaddo ah taariikhda iyo dhaqanka dadka dalka loogu yimid lagu daro manhajka iskuulada Jeremy Donovan oo ah muusikiista cayaara muusikada aboriginalku caanka ku yihiin ee didgeridoo loo yaqaano kana tirsan beesha Kuku Yalanji ayaa aaminsan in wax badan laga qaban karo sidii loo dhayi lahaa dhaawaca iyo xanuunka ay soo mareen aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku labadii qarni ee u dambeeyay ee dalkooda la gumaysanayay wuxuu sheegay in talaabada u horeysa ay tahay waxbarashada inaan awood u helno inaanu waxbarno shacabka Australia intiisa kale annagoo aan ka badbadinayn oo ah dariiq aanu ku dhihi karno markaanu ka hadlayno xasuuqii markaan ka hadlayno caruurtii waalidkood laga qaatay, ma doonayno inaad dareentaan inaad dembiilayaal tihiin, laakiin waxaan doonaynaa inaad fahantaan in xanuunka aan wadnaha ku haysanno uu ka weyn yahay mid annaga oo keliyaan qaadi karno. Waxaan rabnaa in dhammaan Australiyaanku ay joojiyaan inay yidhaahdaan iska ilooba, wixii dhacay waqti badan ayaa ka soo wareegay. Waxaase waxaan idin leeyahay, culayskaas wuxuu ka mid yahay iyo dhibkaasna soo maray wuxuu ka mid yahay taariikhdeenna. Sandy Marti, oo ahaween u dhalatay beesha Yanku Jaranjira, ayaa ku raacday in loo baahan yahay in Australiyaanku ay bartaan taariikhda iyo dhaqanka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska. Haweentan oo ka tirsan golaha haweenka Alice Springs ayaa waxay u jeedaa farqiga ballaaran ee u dhexeeya nolosha dadka dalka loogu yimid iyo shacab weynaha guud ee Australia.
In the young people needing to be able to find a way of feeling happy in community, there's a lot of problems that need addressing.
Haddii la doonayo in dhallinyaradu ay farxad ku dareemaan bulshada dhexdeeda, waa in dhibaatooyinka jira wax laga qabto, sida shaqala'aanta, arrimaha caafimaadka, oo ay dadku helaan meel fiican oo ay ku noolaadaan. Sandy Marti ayaa sheegtay in dadkii dalkan ugu soo horreeyey inay hiddahooda iyo dhaqankooda dib ugu noqdaan inay qayb ka tahay nidaamka dib u heshiisiinta. Waxay ila tahay, ayay tiri, in afkoodu muhiim u yahay bulshooyinka Aboriginalka ee deggan meelaha fogfog iyo kuwa deggan qaybaha kale ee Australia. Runtii, taageerada loo hayo in dadkii dalka loogu yimid lagu aqoonsado dastuurka waa mid aad u badan. Fikraddan ayaa waxaa taageersan labada xisbi ee waaweyn iyo weliba xisbiga Greenka. Cod aruurin la qaaday 2016 ayaa lagu ogaaday in 77% shacabka Australia guud iyo 87% dadka dalka loogu yimid inay haa ugu codayn lahaayeen afti dastuurka loogu aqoonsanayo dadka dalka loogu yimid. Professorad Ann Toomey, oo qabiir ku ah dastuurka kana tirsan jaamacadda Sydney, ayaa sheegtay in isbeddelku noqon karo aqoonsi magac ahaan u jira ama isbeddel weyn oo sax ah oo lagu sameeyo dastuurka.
What it might mean would be simply putting some statement in the constitution recognizing indigenous people and what's happened to them in their past and their.
Waxa macnaheedu noqon kara qoraal yar oo dastuurka lagu aqoonsado dadka dalka loogu yimid iyo wixii ay soo mareen iyo qaybta ay ka qaataan hadda waddanka Australia, ama waxay noqon kartaa arrin la taaban karo oo xeer weyn lagu qoro dastuurka kaasoo xaquuq gaar ah siinaya dadka dalka loogu yimid iyo inay awood u yeeshaan in codkooda laga maqlo baarlamaanka gudihiisa. Dhowr gobol oo ay ku jiraan Queensland, New South Wales iyo Victoria ayaa wax ka bedelay dastuuradooda si ay ugu aqoonsadaan Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska. Patrick Johnson ayaa sheegay in weli ay hawl badan u hartay si loo xaliyo arrimaha xasaasiga ee u dhexeeya shacabka Australia ee guud iyo dadka dalka loogu yimid.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.